ubwo buhamya tuza kubagezaho bw'abantu nyine bari kwiberera ry'ingoma ya Habyarimana, ingoma abatarumvikanaga nayo ubu bitaga ingoma y'akazu. Ubwo buhamya tuza kubagezaho ni nk'ubw'amajoro be Emmanuel Neretse na Bwana Gaspard Musabyimana, barazwi cyane.
Ndabwira Neretse uyu munsi, ndamubwira yo kugitiki kandi Neretse aziko ndamuzi kuva muri 1971 ngira ngo yansanze mu ishuri muri Ecole Normale Moyenne Byumba, twabanye nk'imyaka itatu ngira ngo aranzi nanjye ndamuzi, no muri SM twabanye nk'imyaka ijya kuba nk'iyo.
Yandi magambo ko rwose igitero cya FPR inkotanyi cyerekanye neza ubwambure.
Majoro BM Neretse Emmanuel ati ikimbabaza nuko intambara igitangira muri 1990 inkotanyi zikimara gutera, uwitwa Musanga Mfura Sixbert ikitso cyazo yabyinnye agasizora. Ati ikimbabaza nuko nyine atakaniwe urumukwiye ngo yicwe icyo gihe nk'uko bigenda mu bindi bihugu uko bakorera abagambanyi.
Reka tubanzirize mbere bataratera ibyo bikorwa by'iterabwoba, nari maze kuvuga icyo byari bigamije, nuko kubwira abaturage bati nta mutekano mufite, kandi niba mutawufite nuko ubutegetsi buriho budashoboye, kandi niba budashoboye bugomba gusimburwa, nyamara twebwe twabazanira cyangwa bakarega n'ubwo butegetsi bati dore ahubwo nibo babamereye nabi kandi barishinzwe kubabungabunga umutekano wanyu. Ni muri urwo rwego rero muri iyo myaka za 1989 cyane
uwo yari majoro Neretse Emmanuel kuri ya radio yita igicuma. Ariko aya majwi yafashwe na Gaspard Musabyimana wa radio Inkingi.
Radio ishakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira Washington DC. Turi kuwa mbere tariki ya 17 Gicurasi umwaka wa 2020, tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro urugambanya kuri rw'inzira bwoba FAR igice cya mbere. Ubundi mwari mumenyereye ibiganiro ku nyito gutsindwa kw'inzira bwoba XFAR bikomeje kutavugaho rumwe. Kuri iyo nyito twari tumaze kubagezaho ibiganiro mu bice 13. Aha nakwibutsa ko igice cya mbere twakibagejeje tariki ya 6/2/2021, igice cya 13 ari nacyo gisoza kuri iyo nyito tukaba twarakibagejeje tariki ya 21/4/2021. Muri kino gice cya mbere ku nyito nshya urugambanya kuri rw'inzira bwoba FAR, turatangira twibutsa kandi tunashimangira ingingo z'ingenzi mwakurikiye muri ibyo biganiro 13 benshi cyane mwakunze. Nizihe ngingo rero z'ingenzi twibanzeho muri ibyo biganiro 13? Twerekanye ko u Rwanda rutatewe urutunguwe nk'uko Perezida Habyarimana yihutiye kubibeshya tukimara guterwa na FPR inkotanyi tariki ya 1/10/1990. Twerekanye ko ingabo z'igihugu FAR zaranzwe n'akajagari gakomeye mu buyobozi bwazo mu minsi ya mbere y'igitero. Twerekanye ubugome bwagiriwe elite y'abatutsi n'abahutu mu kiswe Nduga barimo n'abasirikare bakuru. Muri make rero twerekanye ko impamvu yo gutsindwa kw'inzira bwoba FAR ari imbere na mbere imiterere n'imikorere mibi y'ubuyobozi bwazo. Twerekana ko opposition bakomeje gutunga gatoki ari urwitwazo, dore ko iyo opposition yanemewe mu kwezi kwa 7/1991. Bityo rero twavuguruje ibyari byarabeshwe mu biganiro bine byahise kuri Radio Inkingi, guhera tariki ya 24 mutarama 2021 aho abiyita imfubyi za Habyarimana bagerageje kugoreka amateka bagereka itsindwa ry'inzira bwo bafara ku mashyaka ataravugaga rumwe na Emerende Sederi ya Habyarimana. Nibutse amazina y'izo mfubyi zari kuri mikro y'imfubyi Gaspard Musabyimana iyo radio inkingi abanaba Joseph Bukeye, Professeur Aurier Uwizeyimana, Etienne Mutabazi. By'umwihariko abumvise ibyo biganiro ndabibutsa umwanzuro ugayitse wa Professeur Aurier Nizeyimana aho yatatinye kuvuga ko gutsindwa kw'inzira bwoba FAR byatewe na opposition. Twebwe rero kuri Radishakwe muri ibyo bice 13 navuze mu kanya twabagejeho twashimangiye ko tutatewe dutunguwe ku buyobozi bw'inzira bwa FAR bwari bwikubiwe n'abatabishoboye bingundirizi zikomoka mu karere kamwe kurukiga ku bugome n'ubusambo byashyizwe ahabona n'igitero cya FPR Inkotanyi. Mu yandi magambo ko rwose igitero cya FPR Inkotanyi kerekanye neza ubwambure bw'ingabo z'igihugu bw'ubuyobozi bw'ingabo z'igihugu mu by'ukuri na politiki y'igihugu zose kuko nubwo bitavugwa guko ubutegetsi bw'u Rwanda icyo gihe bwari ubutegetsi bwa gisirikare. Twebwe kandi kubw'ibyo twifashishije ubuhamya bunyuranye ubwabari baratotejwe n'ingoma ya Emerende Sederi nubwo bari kwibere ryayo nabwo rwose abari kwibere ryayo nabwo ubwo buhamya twaretse kubwifashisha kuko tureba hirya no hino dukoma ingasire n'urusyo. Mu gice cya mbere cy'ubuhamya aha twavuga by'umwihariko ubuhamya bwa Major Bam François Sabakunzi ubwa Samuel Haguma batotejwe n'ubutegetsi bwa Emerende Sederi yari yiganje mu buyobozi bw'inzira bwo bafara. Mu gice cya kabiri twavuga ubuhamya bwa Major Pierre Claver Karangwa igice cya kabiri hanga ndashaka kuvuga nyine ko cyari cyabari kwibere ry'iyo ngoma nabo rwose twafunguye mikoro. Mu gice cya kabiri twavuga ubuhamya bwa Major Pierre Claver Karangwa wari kwibere ryayo ry'iyo ngoma ya Habyarimana abo bose baba abatarumvikanaga n'ingoma baba bari kwibere ryayo turabashimira kuko batumye impaka zifata intera ishimishije kubifuza kumenya ukuri. Twitwararitse muri ibyo biganiro byacu ubuhamya bunyuranye rwose mbisubiremo kugira ngo isesengura ribe isesengura ryimbitse ridashingiye ku bafite imibonere imwe gusa. Dushimire kandi n'abaduhaye ubuhamya tutarahitisha kuri radio yanyu. Uno munsi tugiye kwifashisha ubundi buhamya buturutse ku mpande nanone zinyuranye bushimangira ibyo twasesenguye nababwiye nyine kwerekana ko tutatewe dutunguwe kwerekana akajagari kari mu buyobozi bw'ingabo z'igihugu inzira bwoba FAR. Nkuko nshuti zaradishakaye muri wibone ubwo buhamya tugiye kubagezaho ntibwanyuze kuri radio ishako yacu bitatubuza nyine kujya gushaka aho bwanyuze hose bwabo bari bashyigikiye ingoma ya Habyarimana n'ubakivuga ibigwi rwose bagakabya bwaba ubwo batarakundaga iyo ngoma ya Habyarimana kubera ibibi yakoraga cyangwa yabakoreye abo bose rwose turabazana tukababaza kugira ngo abatwumva bihitiremo aho kuri kuri. Abo rero tugiye kubagezaho batanze ubuhamya twakuye hirya no hino aho bagiye babutanga ni General B Emmanuel Habyarimana ni Bwana Faustin Twagiramungu. Abo rero bazwiho kuba batarajyaga imbizi cyane n'iriya ngoma ya Habyarimana kuko bayigiriyemo ingorane ariko nkuko twabivuze turi ujye gushaka n'abari kwibere ryayo n'ubu ngubu ndetse bakiyikomeyeho. Abo rero navuga nka bita n'ubakikomeye bita imfubyi za Habyarimana ubwo buhamya tuza kubagezaho nyine ubwo izo mfubyi za Habyarimana ni nka majoro BM ubwo buhamya tuza kubagezaho bw'abantu nyine bari kwiberera ingoma ya Habyarimana, ingoma abatarumvikanaga nayo ubu bitaga ingoma ya Kazu. Ubwo buhamya tuza kubagezaho ni nk'ubwa majoro BM Emmanuel Neretse na bwana Gaspard Musabyimana, barazwi cyane. Majoro BM Emmanuel Neretse na bwana Gaspard Musabyimana bakunze gukora mu bitangazamakuru binyuranye, harimo radio Inkingi n'ibindi n'izindi mbuga za internet, aho usanga basakaza mu by'ukuri ubwiza bw'iriya ngoma ya Habyarimana, bakanashyiraho ibinyoma byinshi cyane birimo nyine ibyatumye dukora bino biganiro tumaze kubagezaho mu bice 13. Turaze kubagezaho kandi ubuhamya bw'undi muntu nawe wari muri iyo ngoma y'Akazu, Albert Rukerantare. Albert Rukerantare ahangaha harimo bavuga bati mumugaruye kubera iki ko yatashye yagiye muri ngwino urebe, ariko na Majoro Emmanuel Neretse we yaratashye nubwo yagarutse akaba wenda ari mu yindi misiyo tutazi ehe yariyo. Abo bose rero koko Rukerantare yari umuntu ukomeye ku Kazu cyane, no mu buhungiro yambaraga umudari wa Habyarimana, ariko nkuko benshi mwabyumvise nyine yagiye mu Rwanda avuga ko ngo yageze kwibere yavuye kwibere rya Mende wari mu ibere kwibere rya FPRDMI. Ariko rero nyine nkuko twanavuze mu biganiro bishize abantu benshi binyura no mu itangazamakuru binyuranye, na Majoro Emmanuel Neretse ubwo nawe yaragiye yamaze kujya mu Rwanda incurungu nk'ebyiri, ariko yaragarutse akaba akomeje gusingiza ingoma ya Habyarimana. Umuntu akaba yakwibaza niba atari bimwe bita agent double ukora habiri. Ikiganiro mwagiteguriye nange Joseph Ngarambe hamwe na Sixbe Musangamfura. Nkaba nasaba Sixbe Musangamfura niba ariho anyumva gufata mikro noneho akabasuhuza, bityo tugakomeza ikiganiro. Sixbe Musangamfura rero rwose wasuhuza abariho batwumva noneho tukabona tugatangira ikiganiro.
Ndagusuhuje Joseph Ngarambe, suhuje kandi nabumva radio yacu. Ndagira ngo nanasaba imbabazi abamaze iminsi batumva ibiganiro byacu kubera ko gutinda siko guhera twagarutse.
Reka dutangire ikiganiro urugamba nyakuri rw'inzirabwoba fa igice cya mbere. Ibiganiro byacu 13 twise gutsindwa kw'inzirabwoba X-Far bikomeje kutavugwaho rumwe. Muri ibyo biganiro twabonye ubutumwa budushimisha, budushimana ko n'ubutugaya bukoresheje ndetse bitutsi n'ibisebyo. Abadushimiye natwe rwose tubashimiye tubivanye ku mutima, tunabizeza kuzakomeza gusesengura byimbitse kino kibazo gikomeye cy'imiyoborere mibi y'ingabo z'u Rwanda zari zarahindutse ingabo za Habyarimana. Aha rwose ndavuga ingabo za Habyarimana mu rwego rwo guhinyuza uwitwe Tien Mutabazi wazihozemo, ubu akaba adatinya kubeshya ko ari FPR yadukanye kuvuga ko inzirabwoba FAR bari ingabo z'igihugu batari ingabo za Habyarimana. Ibyo yabivugiye nko muri cya kiganiro namuvuzemo haruguru cyo kuri radio Inkingi, ikiganiro cyatangiye guhera tariki ya 24 Mutarama umwaka 2020, kikaba mu by'ukuri icyo cyatumye duhaguruka tugasubiza.
Generali Habyarimana, ingabo zawe turagushyigikiye. Generali Habyarimana, ingabo zawe turagushyigikiye. Mukomere turi kumwe, mukomere turi kumwe.
Nk'uko munabyumva muri iriya ndirimbo ya Tamajoro nyine yari yewe n'uwari wigize umuririmbyi ari we Serubuga Laurent, iriya ndirimbo avuga ati ingabo ati Habyarimana mugabo w'ingabo, ingabo zawe turagushyigikiye, tuhora dunyuzamwo ako gapande k kiyo ndirimbo yabari bayowe na Habyarimana na Serubuga bavuga bati Habyarimana mugabo mugaba w'ingabo ingabo zawe turagushyigikiye aha rero iyo ndirimbo twayishyiriyeho kugira ngo abantu nka Etienne Mutabazi bareke kubeshya zari ingabo z'umuntu kandi zaranabyerekanye kugira ngo Rwanda ruzagarukane umutekano urambye mu banyarwanda bose tugomba guharanira ko imitegekere y'ingabo ifata iyinzira bwoba fa nk'iciciro nk'iciro ry'imigani bityo rero bityo ubuyobozi nk'ubwo ngubwo bw'ingabo z'igihugu bukaba mbese bimwe abanyarwanda bita ngo harabaye ntibakabe abadututse nabo turabaganiriza ntabwo bose bateye kimwe naneretse nyine uri kwisonga naneretse uri kwisonga ntabwo turi bubakurikire mu nzira inuka ibanogeye y'ibitutsi n'ibisebyo ariko rero turafata umwanya wo gusobanura ahashobora kuba gusobanura abo bashobora kuba barayobeje bakayobwa n'ibinyoma n'ibiryo bitutsi turarushaho rero gusobanura rwose nicyo twahagurukiye tuzajya dusobanura ibitutsi n'ibisebyo byagaragaye by'umwihariko kuri Neretse Emmanuel ukunze kwandika yiyise Zaka Biampa uyu akaba yarahoze ari Major BM yaranigeze gutegeka ikigo cya gipolisi ikigo cya police militaire nako ikigo cya police militaire gishinzwe iyubahirizwa ry'amategeko na discipline mu gisirikare no muri gendarmerie ikigo cyari gikomeye mu byukuri kiba gifite inshingano ikomeye ariko muri imvugo z'inyandagazi atwandikaho buri wese arumva nyine wari ushinzwe ikigo nk'icyo ngicyo anibaza ukuntu nyine ibintu tuvuga ari ukuri yasanga rwose ari ukuri kuko ingabo z'igihugu zari zitegetswe nabi zitegetswe n'abatabishoboye badafite rwose ibyangombwa byose byo kuba umuntu ubundi yawe muyobozi umuco wo gutukana kubeshyira kwiba guhutaza no gutera ubwoba uburere bukeya ni byarangaga rwose abantu nkaneretse byamurangaga akiri kuri ubwo buyobozi bukomeye yakeshaga kuba mu by'ukuri umunyakazu twabibonye mu buhamya bwa Major BM Musaba Kunzi ariko turi bigarukeho bigaragarire no mu bundi buhamya twakuye hirya no hino by'umwihariko nk'ubuhamya bwa General Emmanuel Habyarimana kubera ko tudatinya n'abadutuka cyangwa abadusebya reka dutangire Sixbert Musangamfura adusomera zimwe mu nyandiko Emmanuel Neretse yakwije ku mbuga nyinshi za internet yibanda ku gutukana gutera ubwoba no gusebya abayobozi ba Radio Shakwe Radio Shaka ubwayo kimwe n'abatumirwa bayo batavuga rumwe na MNDCD
urakoze cyane Joseph Ngarambe koko ubuhamya bwa Neretse Emmanuel Major Neretse Emmanuel ni byiza ko tubugeza ku batwumva cyane cyane ko nkuko twabimenyereje abatwumva amajwi yose turayatambutsa ntawe tuniganije ijambo Neretse twamutumiye ku mugaragaro kugira ngo ibyo yajyaga anenga mu biganiro byacu aza bivuge abivuge rwose ku buryo ijwi rye rirangurure abakurikira ibyo biganiro avuga ko ngo turiho turoga nibura aze abarugore ntabwo yemeye kuza kuri radio yacu ariko yaratwandikiye atubwira n'impamvu atemeye kuza kuri radio yacu ubwo yaramaze iminsi yandika kuri YouTube akandika mbese ku biganiro twabaga twatambukije noneho akandika nyine avuga ati atugaya cyane cyane ibyo nabonye ni bitutsi byinshi cyane hari nkaho yavuze rwose ati aravuga ati ni wewe wenyine utazi ko musanga imfura yari umuheza nguni mubi w'umunyagikongoro wangaga abo yita abakiga urunuka atanazi abari cyangwa ngo amenye aho urwo rukiga ruva rukagera inyenzi inkotanyi ziteye muri 90 yarabyinnye arasara ngo zije kubakiza abakiga nguko uko musanga imfura yakotanye ku kurusha inyenzi ubwazo ngo zikunde zifata igihugu zimukize abakiga. Niba kandi uyu wanditse ari musanga mfura ubwe wivuga imyato, ibyo birumvikana. Kubona kuva muri 1991 yarakoze ibintu byagombaga kumwicisha abanje gushiririzwa, ahubwo akaba ari intwari yagambaniraga zapfuye, ntacyo mubuza kuryongora nyuma y'imyaka 30. Tekereza umuntu wiyitaga umunyamakuru ariko wabonaga ubutumwa message militaire, abayoboraga imitwe y'ingabo babaga boherereje inzego zibakuriye agashyira mu dukubo MINADEF na Etat Major, bavuga umwuka uri mu basirikari bategeka nk'uko bisanzwe kandi bikorwa hose. Gusa izo message zigomba kuba ari ibanga cyangwa ibanga rikomeye, secret ou très secret. Nyamara musanga mfura yazibonaga na mbere y'uko abazigenewe bazibona, agahita azitangaza mu isibo ye, akaba arimo bakaba ariho bazisoma. Aha ngo arumvisha abaofisiye b'abakiga kandi arakorera amanota mu nkotanyi, atangaza uko abo zirwana nabo bahanahana amakuru. Ibyo iyo bikozwe ahandi mu kindi gihugu kandi mu ntambara, umunyamakuru nk'uwo arafatwa, ariko mbere yo kumurangiza bakabanza bakamushiririza ngo avuge abamuha izo message secret, ni ukuvuga ngo za source muri MINADEF no muri Etat Major. Ariko we aho kugira ngo akanirwe urumukwiye kubera ubwo bugambanyi no kuneka ingabo mu ntambara yaragororewe, yabuzwa n'iki ubu kuryongo? Nguwo nyine neretse ibi yabyanditse, hashize nk'ibyumweru birabitwandikiye, nabishyize ku rubuga rwacu. Ariko ibaruwa neretse yanditse tugira ngo tugarukeho, ni ibaruwa nanone avuga kuri mugenzi wacu Ngarambe, ariko namusanga mfura ntamwibagi. Ati Ngarambe, abakoshya n'abantu bakiri bazima bemera kuvugira ku gicuma cyanyu ngo ni radio ishaka. Twibutse ko muri ibi byateye by'amaradiyo kuri interineti, abitwa Barumunga mu magambo ahirinye ava kuri Rudashingwa musanga mfura Ngarambe, nabo bashyizeho radiyo bahaye izina ry'agashyaka kabo kitwa Ishakwe. Nk'uko ako gashyaka katagira abayoboke gashobora gukoraniriza kongere yako muri kabine telefonike, ibyo yabishyize mu dukubo. Iyo radiyo nayo abayumva cyangwa bamara kuyumva bakazongera n'imbarwa. Ni mu rwego rwo gushakisha icyo bita audible. Babiri muri Barumunga babonye nta kundi bagenza uretse gushaka abantu b'intege nke cyangwa abarwayi bo mu mutwe ngo ibahe ijambo kuri ako karadiyo, maze binigure biruhutsa intimba baba bafite. Ntibashatse kure kuko hari umurwayi wo mu mutwe babonye uhora akeneye kubeshya no guhimba ngo ibitanda mpaka kugira ngo abeho kuko biri mu burwayi bwe. Joseph Ngarambe na Sixbert Musanga Mfura rero basanze basakiwe, maze si ugukoresha uwo murwayi barasizora ku buryo byakwitwa kwica urubozo uwo munyantege nke, agashyira mu dukubo ngo ni acharnement thérapeutique. Barareka akivovota mu burwayi bwe ko ngo muri 1990 ari igihangange ku buryo Etat Major yabuze uko imwikiza igakoresha uburyo bwose ariko akayinanira. Nyamara ntabwo aziko n'umupolisi wa komini yo hasi yashoboraga kumurangiza nka wa munsi ku ya gatatu ukwakira 1990 ubwo yakoreshaga mitingi mu isoko ry'i Kabarondo avuga ko inkotanyi zagifashe ngo bahunge. Etat Major yari ifite imitwe y'ingabo yaha amategeko ngo ikinsure iyo mbwa byayinaniye gute ngo kuko ntabwo nirwo mvuga iryo zina ry'uwo muntu nyine ariho hatuka kuko ntabwo ari muri iki kiganiro uyu munsi, ngo kuko ngo uwo muntu ngo ari igihangange. Ibyo Ngarambe na Musanga Mfura bakabihitisha ku gicuma cyabo bemeza ko ari ihame. None bigezaho Yozefu ahereye kuri ayo matagaragasi y'uwo murwayi yibarisha ubusa ngo mbese abapeye mu bari muri sikorute yasaba kunzi ku itariki ebyiri z'ukwa cumi 1990 baba barapfuye bataragaruka mu kibu cyabo babazwa nde. Kubaza ikibazo nk'iki byerekana ubucucu cyangwa agasuzuguro kabo ukibaza bikabije. Yozefu Ngarambe yirengagiza ko mu byo sabakunzi yagombaga kubazwa akanaryozwa yatabwaga muri yombi, harimo n'abasirikare yicishije agemuriye inyenzi amasasu yaragenewe Lefare, ariko ntiyigera avuga ko aho kugira ngo abibazwe anabiryozwe yafungujwe muri 92 n'abanyapolitiki bakoreraga inkotanye imbere mu gihugu, bakamuhemba kujya gucunga umutungo za miliyoni z'amadolari wamuramuwe wari ufite SGP, ngo ni ikigo cyacuruzaga peteroli mu Rwanda, mu gutanga amafaranga ngo muri FPR ngo igure ibikoresho by'intambara n'ibindi, yitwikiriye kwiga mu Bubiligi mu gihe abandi bawufisiye b'ibyitso cyangwa binjiye mu nkotanyi igihe kimwe nawe bahembwe kugaruka mu ngabo bazamuwe mu ntera. Ndakomeza nibutsa nyine abatwumva ko ndiho ndavuga ubutumwa bwa Major BM Neretse Emmanuel asubiza ku biganiro dukora kuri Radio Ishakwe, agakomeza nyine avuga ngo ibigwi by'umuntu nyine bita umurwayi ngo byose Yozefu Ngarambe abigira umusingi w'ikiganiro ku gicumo cye Radio Ishakwe kugira ngo ajijishe azisibiranya yibagiza ko ari umwicanyi kabombo kandi ku bwicanyi bwe buzwi cyane, dore ko bumwe yabwiyemereye abyigamba. Nk'ibutare muri Gashyantare 93 niwe wari uyoboye igitero cy'abakombozi insoresore za peace zari zaravuye mu myitozo ya gisirikare ku Murindi muri FPR, babonye amategeko ya Karenzi Karake bagiye kwica urw'agashinyaguro bwana Martin Bucyana ancien ministre akaba yari perezida w'ishyaka rya CDR, yaravuye iwabo Cyangugu asubiye ku kazi ke i Kigali, Ngarambe yarabyiyemereye. Ako nawe kugira nongeyeho ubwo Ngarambe araza kugira icyo amusubiza kuri ibi ngibi. Ndakomeza rero nyandiko yaneretse avuga ngo ahagereye mu Burayi mu Faransa nyuma y'imyaka 10 akorera FPR ntimuhe umwanya yifuza. Yozefu Ngarambe yongeye gucura inkumbi nanone yirengeje ancien ministre Juvenal Uwiningiyimana yaratuye i Bruxelles, ariko igihe banketeri ba TPR ubwo n'urukiko mpuzamahanga rwarusha ngo igihe banketeri ba TPR bamutongozaga ngo azemere gushinja bamwe mu bafungiye rusha yahuriraga nabo irire mu France ngo ni mu bilometero 180 uvuye i Bruxelles kwa Yozefu Ngarambe. Bamaze kunaniranwa kuko yanze kubeshyira abantu, nanone ni kwa Yozefu Ngarambe bamutumijeho ngo ntiyigeze agaruka iwe, ahubwo umurambo we wabonetse mu mugezi muhimbano ngo canal unyura mu mujyi wa Bruxelles. Ibyo byaha bya Yozefu ntibirasaza, niyo kandi byasaza abiciwe ntibazibagirwa kandi bazi uwabiciye. Akandi gashya Yozefu Ngarambe yadukanye kugira ngo acecekeshe ababa bamubeshyuza ni ukuvuga ngo abo baba barigeze kujya mu Rwanda nyuma ya 1994. Aha yibwira ko hari abatazi ko inkotanyi zikimara gufata igihugu muri 94 Ngarambe yahise zisanga kubyo n'insinzi akamara imyaka irenga 5 azihehera ngo nibura zizamwibuka zimuhembe zimugire ngo za ministre de finance ou economy, atazi ko hari bene wabo bamurushije gukotana batanga amabanga n'amafaranga nk'abarugenerinda nabo bashaka imyanya. Kuba yari umukuru w'abakombozi batorejwe kwica ku Murindi na FPR ntibyari bihagije ngo kandi icyo gihe muri iyo myaka i Kigali niko yakoreshwaga ngo adoda amadosiye yo gucisha imitwe inzira karengane z'iwabi butari inkotanyi zamutamikaga nka Kambanda Jean, Famille Nyiramasuko, Yozefu Kanyabashi, Colonel Ntezirya Alphonse, Elinda Yambaje, Sylvain Nsabimana n'abandi. FPR yanamwohereje gukorera Arusha ngo afashe prokireri kubonera ibyaha bamwe mu bo yitaga abakiga bamurushaga ubwenge nka Ferdinand Nahimana cyangwa Jean Bosco Barayagwiza. Ahagire mu Bufaransa naho ntiyahagaritse, ahubwo yakomeje guhiga abo FPR mutungiye agatoki ikamubwira n'abo agomba gufatanya nabo mu guhiga Abahutu, agashyira mu dukubo nyine Professeur Gishawa ngo bandika amateshwa. Ngubwo iyo Ngarambe utinyuka kuvuga ngo yamenye ko ko umuntu kanaka yaba yarakandagije ikirenge mu Rwanda ku mpamvu wenda zibwite atagombye kwamagana ibyo barumunga barimo. Singaruka kubirebana nimero ya kabiri muri barumunga n'ibigwi bye mu nkotanyi mbere na nyuma ya 94 ariko nawe nicyo kimwe ngo akabayicwende ntikoga. Ngiyo inyandiko ya majoro Bem Neretse Emmanuel yanahitije no kuri za forum nyinshi ariko aza no kuyoherereza nyine Ngarambe nanjye aza kuyinyoherereza ngo kugira ngo nyine tumenye ibitekerezo bye ku biganiro byacu. Ngira ngo abateze amatwi iyi nyandiko murumva nta bigiye nigeze mbona Neretse ariho abeshyuza ibiganiro twatanze ngo abeshyuze ubuhamya ubu n'ubu bwagiye butangwa n'abatanga abahamya banyuranye cyangwa nibyo natwe twavuze. Ahubwo icyo Neretse ashyira imbere nuko ni ibitutsi bya gishumba bikaba bigaragaza mu by'ukuri
n'ibisebyo no kubeshya
gusebanya kubeshya no guhimbahimba
kandi ibintu bihanirwa mu by'ukuri n'amategeko ntazi ko ari mu Burayi umuntu yanamukurikirana
ugasanga nyine aravuga ibintu nk'ibyo ngibyo we aho kugira ngo ibyo twavuze agire icyo abivugaho ahubwo akihata abantu abandagaza abatuka uko ashaka abahimbahimbira ibyaha kugira ngo hari n'abari biko yabasiga amaraso nk'uko mu biganiro twatambukije hari henshi twagiye tugaragaza ko Neretse yagize uruhare mu kwica no kwicisha abasirikare yarayoboye bamwe mu basirikare yarayoboye ndetse n'abandi tuzagenda tuvugaho mu bihe
no kubiba no kwambura uko tuza kubibona.
Nagira ngo yenda Joseph Ngarambe uwe agira icyo uvuga kuri ubuhamya bwa Neretse hanyuma ubundi dukomeze ikiganiro cyacu.
Urakoze cyane Sixbert urambajije ugira uti niki wasubiza izo nyandiko za Emmanuel Neretse. Mu kumusubiza mu by'ukuri ubwanjye ntabwo numva ibyo kumubwira ari byinshi kuko imvugo nyandagazi nk'iriya kuyiha agaciro kanini cyane ugenda usubiramo ingingo ku yindi mu byo yavuze kwaba rwose ari kujya mu nzira imeze nk'iyi mbese. Ngiye rero kugerageza gusubiza amagambo makeya nibanda kuri za fe ku bintu bifatika bigaragaza imiterere y'abantu nkawe bari bakomeye cyane mu buyobozi bw'ingabo z'inzira bwoba FAR ibyatumye nyine zirohama kuko nta kuntu rwose zitari kurohama. Mbere na mbere ariko reka nibutse Neretse ko kuntuka kumbeshyira ko ibyo ari icyaha ubundi gihanwa n'amategeko nkabiriya byo kungerekaho ko nishe abantu ntigeze mpura nabo mu buzima bwanjye nkabari yavuga ba Martin Bucyana muri Cederi cyangwa se Juvenal Uwingiyimana wo mu kazu. Ibinyoma nk'ibyo ngibyo bisebye umuntu yimugerekaho icyaha atakoze ni ibintu byahimbwe ubundi n'impfubyi ya Habyarimana yitwe Eugene Shimamungu ituye hanirire iranabyandikisha ibyandikisha mu gitabo cya Pierre Payan n'ahandi. Ariko rero uwo Eugene Shimamungu namushyikirije polisi ndamurega polisi iramutumizira imuhata ibibazo aratitira ubu sinzi ko yakongera kukinisha kubeshya ibyo bintu kuko byaba ari na recidive ubu subira cyaha ibyo bita mu kinyarwanda usubira cyaha. Naneretse rero mubwire ko ashatse yakwitonda kuko aho mu Bubiligi atuye hari ubutabera ntabwo hakora nk'uko we n'agatsiko k'ingoma ya Habyarimana bakoraga mu Rwanda bakoresha igitugu bakoresha amahano ibyabaye kuri François Major Bam François Sabakunzi by'agahomamunwa bikaba byarabigaragaje kimwe n'ibyo ubundi buhamya nka buriya bwa ba Samuel Habuguma n'abandi tuzashyiraho bubigaragaza. Reka rero jye nsubize nibanda kuri fe musubize rwose nibanda kuri fe ibimenyetso byerekana ko
ubutegetsi bw'inzira bw'abafara bwari budashoboye duhereye kuri Emmanuel Neretse uwo nguwo wari mu mwanya ukomeye atari ashoboye. Nagira ngo rero Sixberry igisubizo cya mbere ngiye guhaneretse mpere ku byo namubwiye tariki ya 22 Werurwe umwaka w'2021 icyo gisubizo cyanditse nkaba nakinyujije ku rukuta rwanjye rwa Facebook no ku rubuga rwa Yahoo duhuriyeho rwitwa Rwanda Forum. Urwo rubuga akaba ari narwo akunze kushyiraho ibintu nyine biteye ubwoba birimo ibyo ngiye byanyanditseho. Muri iyo nyandiko yo ku itariki ya 22 Werurwe 2021 natangiye mubwira nti komera neretse mbanze ngushimira ko noneho wanditse mu Kinyarwanda gipfa gusomeka, ubundi nari mu nzira zo kukubaza impamvu uvunika cyane wandika Igifaransa mu gusubiza ibiganiro biteguye mu Kinyarwanda. Gusa rero inyandiko zawe zaba mu Gifaransa zaba mu Kinyarwanda ntabwo zihisha ubuswa butangaje mu by'ukuri ntari narigeze ngutekerezaho. Ni ukuri rwose hari aho ngera ngaturagara ngaseka dore ko akabingo gasekwa nk'akeza. Indondogozi z'ibirondwe ziragwira. Harya ngo turabaswa bavugira kuri radio idafitiye abayumva. Icyabo bweshya batazatinda kubona nuko kuva twakora biriya biganiro haba ba ofisiye FAR n'abandi bantu banyuranye badahwema kutwandikira bashima cyane ubuhamya bwa Major Bamusa bakunzi François, bashima uburyo twayoboye ibiganiro banatubwira ko nabo biteguye gutanga ubwa ubuhamya. Huno munsi rwose mu masaa sita hari uwo mwahoze musangiye umwuga bigaragara ko utari ukwiye wowe, uwo umuntu yanyibukije ubuswa bwawe bwatumye Minadef ministre wari ushinzwe ingabo z'igihugu James Kwizera Gasana akuvana mu buyobozi bwa Kankami n'ubwa polisi militaire. Uwo mugabo rero yagize ati ntangazwa ni uriya muswa neretse asobanura uko igisirikare cyakoraga nkaho nta muntu kiriho wibuka telegram yohereje muri za unité za FAR. Ati iyo telegram neretse uwo yohereje atabifitiye ububasha nsubiremo ati iyo telegram neretse uwo yayohereje atabifitiye ububasha kuko yari umuyobozi wa unité usanzwe. Ati iyo telegram yakanguriraga ibigo byose bya FAR kwifatanya n'icyo kigo yarayoboje ubuswa ubusambo n'ubugome ngo byamagane icyemezo cyo gusubiza mu gisirikare ba ofisiye bari bararenganijwe n'akazu kari karamutumbagije ku giti akiri ofisiye mutoya ofisiye subalterne. Uwo muntu ati kandi yanaruhiye ubusa kuko induru ye itabujije gusubiza uburenganzira bwabo abo ba ofisiye bari bagwiriyemo n'abamurusha amapeti n'ubushobozi. Uwo mutangabuhamya yambwiye kandi ko iyo nduru yawe neretse itanabujije abarenganye kurenganurwa ahubwo iyo nduru yawe yagukururiye n'ibihano ngo hakuye rwose imbwa yiruka. Dore ko ngo ministre ushinzwe ingabo z'igihugu James Kwizera Gasana yahise abona ko ujojo bamafuti n'urwango ategeka General Nsabimana Deogratias kukuvana ku mwanya wari warashyizweho na baserubuga ukomeje no kubera umuja uno munsi. Mu mirongo ikurikira iyo nyandiko yangira komeza nyine ngira nti mu mirongo ikurikira ndibuza niyo telegram yerekana ko ubugoryi bwawe atari ubwa none. Aha rwose mumva bare ko nakoresheje iryo jambo ubugoryi kuko ni ukuri kuzima. Muri abo basirikare bakuru barenganuwe bigatera ibisazi akazu kakakoshya wowe neretse gukora ishyano
harimo abasinyi baruwa ya Amikare Byumba bakurikira Lieutenant Colonel BM Nkuriye Kubona Anselme, Major Nyampame Evariste, Major BM Mutambuka Gaspar, Commander Butare Godefroid, Commander BM Habyarimana Emmanuel, uyu nguye usigari General, aho nige wibyibukije, Capitaine Hitimana Pierre Canisius, Lieutenant Bizimana Evariste. Urutonde rw'abo basirikare urusanga no mu gitabo cyanditswe na James Kwizera Gasana, igitabo yise Rwanda du Parti Etat à l'État Garnison. Ubisanga ku mapaje y'ijana na 58, ijana na 59 n'ijana na 63. Mu bandi basirikare barenganuwe, icyo gitabo kivugamo kandi Lieutenant Colonel Ndibwami Deogratias, Major Mathias Avugwintore, Major Bam Sabakunzi François, warokotse ubwicanyi bwanyu. Mbyibutse, warokotse ubwicanyi bwanyu, ibyo ukomeje kugaragaza ko byagushegeshe. Aha sinirengagije ko abo mwafunze bose bari bategerejwe n'urupfu nk'uko byagendekeye abafunzwe nyuma ya coup d'état yo mu 1973. Mu barenganuwe kandi harimo na Major Mugabo Emmanuel, Komanda Murindahabiri Gaspar na Sous-lieutenant Mukurarinda. Abo bose bararenganuwe rero. Nkiri kuri bano basirikare bari bararenganijwe n'akazu, bagakizwa hanini n'umuzo w'amashyaka menshi ukomeje kumvumira kugahera. Sinabura kwibaza impamvu ukunze kubifashwamo na Victor Butare ubundi yitwikiriye pseudonyme Marc Matabaro. Gose biracyangura kumva ukuntu uwo mwene Komanda Butare Godefroid agufasha guhishira amahano ya Emile Ndesederi akoresheje ikinyamakuru cye The Rwandan. Sinzi niba rwose ibyo ngibyo bitaterwa na syndrome de Stockholm. Nibyo nibaza. Kuri ama page 158, 159 n'163, James Kwizera Gasana arasobanura uko abo bana b'igihugu barenganijwe n'akazu yita OTP, officier originaire du terroir présidentiel, niba nibuka neza. Akazu kari karagutumbagije wowe neretse aho ushobora kwiba, kwica no gukora ubundi bugome. James Kwizera Gasana akavuga ukuntu ubwe uwe ubwe nka ministre ushinzwe ingabo z'igihugu yibwire Perezida Habyarimana ko mu kwirukana cyangwa kwigizayo abo basirikare twavuze haruguru yabikoze ku buryo bunyuranije n'amategeko. Ibyo umuntu yafata nko kurega kigere kuri Rwabugiri kuko nyine Habyarimana yabaga ari wowe wabikoze nyine. Mu gusobanura akarengane ka buri wese, James Kwizera Gasana aratunga agatoki agatsiko k'abanyakazu OTP. OTP nako OTP kuko inyandiko iri mu Gifaransa. Kari kararangajwe imbere na Colonel Serubugarora soma mbike wa Perezida Habyarimana. James Kwizera Gasana agera nko kuri Mutambuka ngo wafunzwe tariki ya 2 kwakira 1990. Akazu OTP kagamije kumwitwaza kumugira bouc émissaire ngo gahishire uruhare rw'ako kazu mu kavuyo karanze ubuyobozi bwa FAR. Igihugu kimaze guterwa na FPR Inkotanyi, James Gasana nyine ako kajagari nyine ngo bafunze Mutambuka mu rwego rwo guhishira ako kajagari bisomye nabi. Ako kajagari ngo kagaragaye igihugu kimaze guterwa na FPR Inkotanyi. Inyandiko yanjye ikomeza igira iti: James Kwizera Gasana ati Perezida Habyarimana wari icyo gihe ministre w'ingabo na chef d'état major yigira ubwe kuri radio y'igihugu amurega kuba yarakoreye umwanzi yangiza uburyo bwo gutumanaho bwa gisirikare hakoreshejwe radio. Ngibyo byo Habyarimana yashinje abeshyira Major Mutambuka. twaramwumvise nibutse ahangaha mpagari nibutse abari ho twumva yuko nasaba kunze nyine yamukomoje uko muri ako kagambane kari gaturutse hejuru bahuriye aho ngaho muri presidence nyine babafunze babamereye n'abara ofisiye bakuru bakomeye bagombye ubundi kuba bari ku rugamba baruyoboye kuko bari bafite ubushobozi ariko nyine bashaka kubagira za bukemisere ibitambo byo kugira ngo nyine bahishe akajagari bari barimo n'amahano batari barahwemye gukora amahano nyine yaragaragajwe n'icyo gitero cy'inkotanyi bari bazi neza ariko bakabeshya yuko ngo batunguwe nkomeza inyandiko yanjye nyine nandikiye neretse ngira nti James Kwizera Gasana yanzura avuga ko mu by'ukuri Mutambuka yaziraga kuba yaraza amabanga akomeye yateraga ubwoba Habyarimana ubwe n'abakoloneli bari bamwungirije mu buyobozi bwa FAR kubera ko uwo Mutambuka yari yarakoze igihe kirekire mu iperereza rya gisirikare G2 ati Mutambuka yaraza amadosiye menshi akaze harimwirebana n'iraswa rya koloneli Mayuya Stanislas. James Kwizera Gasana agera kuri Major bamusaba kunze akagira ati yari yararezwe icyaha cy'ubugambanyi bamuhimbira kuba yaratumye bafara barasana hagati yabo. Ikiri ukuri nuko yari afite icyo yapfuye n'uwari uzwi nka kapitene Simbikangwa mu gihe yari ashinzwe abakozi ba MINADEF uwo sabakunze. Mugerore yarashinzwe abakozi ba MINADEF sabakunzi yanze gufasha uwo Simbikangwa kwibisanduku y'ubwiteganyirize bw'abakozi dore ko yashakaga ko iyo sanduku imwishyura impanuka isanzwe yari yakoze ari mu modoka ye bwite kandi ari no mu biruhuko. Simbikangwa uwo akaba yari yaracabiranyije iyo mpanuka akayigira impanuka yo mu kazi. Murumva rero ibyo sabakunzi yazize nk'uko bivugwa na James Gasana Kwizera aho zari ministre w'ingabo z'igihugu. Inyandiko nandikiye rero majoritsi irakomeza igira iti kuri Habyarimana Emmanuel James Kwizera Gasana aragira ati yabeshyewe gukorana n'umwanzi mu gihe yari yaritwaye neza mu ntambara yarwanye na FPL mu Mutara mu kwezi kukwakira igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda. James Kwizera Gasana yongeraho kandi ko abo ba ofisiye bose hamwe n'abandi bari muri iyo groupe yari isangiye ibibazo Conseil de Guerre yari yarabahanaguyeho icyaha. James Gasana ati tariki ya 21 ukwakira igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kabiri guverinoma yemeye ubusabe bwanjye bwo kugarura mu kazi abasirikare bakuru ofisiye bagera kuri 20 bari barirukanywe mu gisirikare ku maherere abusivement kabone n'ubwo ba minisitiri bakomoka muri MLND bari bararwanyije ubwo busabe bwanjye bikantungura. Aha nakubutsa ko na James Kwizera Gasana nawe yari umukadiri ukomeye wa MLND ati bikantungura. Inyandiko yanjye nandikiye neretse ndakomeza ngira nti James Gasana Kwizera aravuga ukuntu abakonde bo mu gisirikare OTP bafashwe no kwiheba kubera amavugurura y'icyo gisirikare yari agamije kubaka igisirikare nyagisirikare amavugurura yari arimo no kurenganura abarenganye. Asobanura kuko kwiheba kwaje gutuma bagerageza guhirika guverinoma abo nyine ba mu kazu abo muri OTP officier du terroir presidentiel nyine nongere mbisubiremo niko niyo magambo akoresha we avuga akazu. James Gasana rero avuga ko uko kwiheba kwaje gutuma bagerageza abo ofisiye nyine bagerageza guhirika guverinoma. Mu gice cya kane aragira ati les conservateurs entrent en phase de désespoir. Hagakurikiraho indi nyiti igira iti les officiers OTP
veut renverser le gouvernement. Otipe nibutse ko mu mvugo ya James Kwizera Gasana bisobanura originaire du terroir du président. Ibyo opposition yitaga mu byukuri abanyakazu. James Gasana aragira ati ageza aho ngaho nyine kuri iyo myivumbo gatanyo yari igamije guhirika gouvernement aragira ati nyuma yaho ku itariki ya 22 z'ukwakira 1992 abasirikare bakuru batifuzaga impinduka officier conservateur bagerageje kugumura bataillon para y'Ikanombe bibasiye ministre w'intebe nange ubwange bagamije guhirika gouvernement abari inyuma y'iryo gerageza ry'umwivumbagatanyo tentative de mutinerie bari bafite icyizere cyo kugumura ibigo byose by'igisirikare bya FAR mu gifaransa agira ngo toutes les unités de FAR ni muri urwo rwego umwe muri bo major neretse wari komanda wa batayo ya police militaire yari ifite icyicaro ikami uwo major neretse yohereje telegram muri eta major aha nibigo byose toutes les unités kupierekana uziranenge ampiration kuyo telegram nyine ari ukuri yo telegram ya major ndetse iragira iti abasirikare muri kakami ntibumva na busa icyemezo cya guverinoma cyo gusubiza mu kazi bamwe mu ba officier cyane cyane ko inzego zose zabibajijweho n'inama ya bakomanda bibigo abo bose bari baravuze ko batabishyigikiye ntawagombye kwitwaza ko n'inkotanye zigiye kwinjizwa mu gisirikare kuko zo zibikesha kuba zarakoresheje imbaraga za gisirikare kandi icyemezo kivanga n'ingabo ry'ingabo kikaba kidahanagura ikireba abavangwe muri FAR kugeza magingwa ya ntihagaragara ibikorwa biteguwe byerekana uburakari turatangazwa ariko ko buri gihe iyo hatangiye kugaragara ituze quietude mu bafar guverinoma yihutira kuboherezamo igikoresho gihungabanya sukupe destabilisatrice shuti muduteze amatwi rero ngiyo byo namwandikiye mwibutsa iyo ni telegram yaneretse Emmanuel tariki ya 22 ukwakira 1992 ariho umusirikare muto asaba ibigo kugumuka ngo bajye kuhirika guverinoma inyandiko rero yange irakomeza igira iti ngiyo rero ya telegram nibukijwe n'umuofisiye nibukijwe n'umuofisiye uno munsi mu masasita mpereho nibariza abasoma ino nyandiko aho weneretse ukura rwose imbaraga zo gushinja abantu ibyo mwangije muri FAR no muzindi nzego z'u Rwanda ubwonko bwanyu buhumanye wowe n'abandi bagome bo muri MNDCDR rwose ubanza butarangwa n'ikitwa isoni mukugana ku musozo w'ino nyandiko reka nifashishe ibyanditswe ku ipaji ya 166 y'igitabo cya James Kwizera Gasana aho yambika ubusa wowe neretse n'abo mwari mufatanije igikorwa cyo kugumura igisirikare iragira iti byaragaragaye ko ba ofisiye bari bateguye uwo ni James Gasana mu gitabo cye ku ipaji ya 166 byaragaragaye ko ba ofisiye bari bateguye imyivumbagatanyo bari bafite icyo bapfa na bagenzi babo bagombaga gusubizwa muri FAR urugero ni major neretse mbere yo kujyana abo ba ofisiye mwibohero mu 1990 major neretse yari yaragiye abanza kubacuza subtilize amafaranga menshi muri abo ba ofisiye bacujwe harimo Emmanuel Habyarimana Lieutenant Colonel Nsengiyumva yafungishije Major Mutambuka ku maherere anayobora iyicara ubuzo rya Major Sabakunzi igihe yatabwaga muri yombi nyuma y'uko FPR ifunguye imiryango ya prison yo mu Ruhengeri muri Mutarama 1991 kandi we
yari yaranze gukurikira muri kuyikurikira muri Uganda gukurikira abo bari bagabye gukurikira abo bari bagabye igitero muri Uganda ahubwo akishyikiriza ubutegetsi gusubiza ku kazi abo basirikare rero byari biteye ipfunwe kuko ababashinje bashoboraga kwicara ku ntebe z'abashinjwa nsubiremo gusubiza ku kazi abo basirikare rero byari biteye ipfunwe kuko ababashinje bashoboraga kwicara ku ntebe z'abashinjwa ikindi kandi bamwe muri ba ofisiye OTP basiganwaga n'igihe course contre la montre bagamije kurokora imyanya yabo kubera ko bari bazi ko nari nkimara gutahura abari banditse tract ya CDR narangije iyo nyandiko nandikeneretse rero ngira nti biracyaza ndangiza nanzura ngira nti ngaho rero komeza usaze imigeri wibeshya cyane ko uzatuma dutakaza umurego wo kwerekana ukuri ku mateka mabi ya MNDCD yahumanyije FAR ikoreka n'u Rwanda ntegereje ko uvuze induru utwerera James Kwizera Gasana kuba umunyanduga wanguru nuka bakiga n'ibindi bitakaragasi udahema kuvubura turi kumwe Joseph Ngarambe tariki ya 22 kwa gatatu 2021 ahangaha ndangije mu byukuri ari mu rwenya narangije wari umwe ubyuri ubwe ntekereje kuvuza induru twera James Gasana kuba umunyenduga wanguru nuka bakiga kuko James Gasana ni umukiga nyako w'ibyumba akaba ari n'umwemerende akaba ari we nyine nifashishije mu kwandikira niretse uwo nguwo murumva ko nakoresheje rwose zafe ibimenyetso bigaragara by'uko yarateye by'uko ubwo butegetsi bwari buteye nkoresheje nyine ubwo buhamya buri mu gitabo cya James Kwizera Gasana wategetse ingabo z'igihugu n'ibindi bintu byinshi cyane wari uzi neza cyane imikorere y'u Rwanda rwa Habyarimana 6B rero uroye byinshi mvuze kuri ino kuri izo nyandiko nyandagaziza neretse izo nyanditswe nkuko abatwumvi abozi subi bazumvise ibyo byose byerekana ishusho y'abari bategetse inzira bwo bafara dore ko neretse mbisubiremo uwo neretse mbisubiremo we yanagomba kuba ari intangarugero nk'umukuru wa kakami ya polisi militaire rero nibutse rwose ko polisi militaire ikintu gikomeye cyane polisi militaire iyo ngiyo neretse yahawe n'akazu akiri imfuke y'umwofisiye ubundi n'urwego rwari rushinzwe umutekano n'ishyirwa mu bikorwa ry'amategeko mu nzira bwoba FAR n'urwego rwari rushinzwe discipline mu basirikare no mu bajandarume urwo rwego rwashoboraga gufata gufunga no gukora dosiye ku musirikare uyu n'uyu yaba mu rwego rutoya cyangwa rukuru kimwe no gukora imirimo inyuranye isaba ubushobozi no kuba intangarugero nka biriya byo guherekeza escort amakamyo atwaye amasasu n'ibirirwa bigiye ku rugamba guherekeza gukora za escort z'amafaranga anyuranye babisabwe aha rero nibutse ko kuvuga ko Major Bams François Sabakunzi yayobeje abasirikare bari bafite inshingano zikomeye nk'abariya aha ndavuga abari bamuherekeje ntabwo ubundi byumvikana ni gute abasirikare bo muri polisi militaire bazi neza inshingano zabo bari bamuhaye ngo bamuherekeze igihe gitoya ni gute rero yashoboraga kubayobesha akabajyana gutera ikigo groupement ya gendarmerie y'Rwamagana aha rero ngira ngo buri wese arumva ko ikinyoma cyaniretse kinyagisha abo basirikare ni abantu babaga bafite amasomo imyitozo n'inshingano ziri hejuru cyane zibabashisha kuba bajya mu gukora amadosiye abandi basirikare bazi neza uko igisirikare gikora. Kuvuga rero ngo sabakunzi yarabayobeje mbisubiremo ni cya kinyoma rwose kinyagisha. Reka nibutse ko kino kiganiro turimo ari ikiganiro igice cya mbere cy'ikiganiro twahaye inyito nshya urugamba nyakuri rw'inzira bwa fa igice rero cyacyo cya mbere turakomeje. Muvandimwe Sixbert, igisubizo cya kabiri nifuza guhaneretse ni ubutumwa bwa General, igikubiye mu butumwa bwa General BM Emmanuel Habyarimana. Muri ubwo butumwa akaba yarasubizaga nako yarihanizaga Major BM Emmanuel Neretse, aha akaba yarabikoreye kuri radio umwe tariki ya 29/11/2022. General BM Emmanuel Habyarimana uriya nawe watotejwe akiri komanda aratunga agatoki incompetence mu buyobozi bwa FAR inzira bwoba no kugundira byatumye nyine hatabaho kutyaza ubushobozi kubaka ubushobozi mu bayobozi kugundira. Twibutse nyine iriya myaka n'imyaniko ba Habyarimana bamaze ku isonga ry'ubuyobozi bw'ingabo bungirijwe n'umuntu umwe muri iyo myaka irenga 20 witwa Serubuga. Ibyo umuntu yabyibutse ati incompetence niko Habyarimana avuga mu buyobozi bwa FAR inzira bwoba kugundira nabyo biterwa n'iyo incompetence kuko utizeye aragundira. Simbitindaho rwose ndagira ngo aze kubyivugira General BM Habyarimana Emmanuel abyivugire ahagira ati yabwiraneretse yamwihaniza ati neretse tuziranye kuva za 1971 ntiwagatinyutse kwirengagiza ibyamunzwe FAR nka incompetence yabyaye kugundira. Akongera akamubwira ati rwose ntimukabeshye ntabwo mwatewe mutunguwe nk'uko Perezida Habyarimana yabivuze nyuma gato y'uko inkotanyi zateye u Rwanda. Akavuga ati neretse yaranzwe no gufungira ubusa no gucuza amafaranga ba ofisiye akazu kamushumurije. Ibyo byose muraza kubyumva rwose muri ubwo buhamya bwa Habyarimana mumwumva mu majwi ye. Ati gutungurwa rwose ari bo baneretse bategekaga byose. Ati uko gutungurwa ubundi kuvuza iki ko ari mwe mwategekaga byose mwari mwarikubiye byose? Ati ahubwo mwafashe urwitwazo rwo gufunga aba ofisiye no kubacuza utwabo. Urumva rero ko rwose atarye ndi maho ngaho General Emmanuel Habyarimana abwiraneretse amwihaniza. Ati arakarangiza avuga ati neretse rwose nareke kwihandagaza mu mafuti amahano mwakoze niwabwira nyuma ya kudeta yo mu 1973 ni mugira ubutwari bwo gusaba imbabazi nko kuvuga nyine yuko ikibagenza n'uyu munsi ari ukugira ngo bakomeze gupfukirana amahano bakoreye abanyapolitike bo ku ngoma ya Kayibanda na bagenzi be mu by'ukuri abanyapolitike baturukaga mu cyo bise Nduga mu majyepfo y'igihugu. Ati ngiye ibyo bibahora mu mutwe mugakomeza kubeshya nimwibohore mugire ubutwari bwo kwemera ibyo mwakoze mujye gusaba imbabazi. Nagira ngo rero noneho dushyireho amajwi ya Habyarimana arivugira gye ndumva nabandeke.
Icyo kintu ndabwira neretse uyu munsi ndamubwira yo kugitiki kandi neretse azi ko ndamuzi kuva muri 1971 ngira ngo yansanze mu ishuri muri Ecole Normale Moyenne Byumba twabanye nk'imyaka itatu ngira ngo aranzi nanye ndamuse no muri SM twabaye nk'imyaka ijya kuba nk'iyo aranzi nanye ndamuse mu kazi ko yakoze ndakuze niba azikarite zanye na defo zanye nanye nzise ni zose ariko nge sinibaza impamvu nge simbona ko ari we watinyutse kuzafata biriya bintu akandika ngo ba ofisi abantu ngo ntabwo ari ba ofisi kandi buri gihe ukabona yikiriza ku bantu bamwe kubera ko batemeye ibitekerezo runaka arabizi ko ingorane twakomeje kugira turi tuba muri yarume duhangana arabizi ariko kubera ko yari kuri kote yabari kwibere buri gihe ubona ashaka kuvuga ko twebwe abatari muri iyo kote ntacyo ngo yavuze ngo les officiers ngo ko inconscient inconscient ukuvuga mu byukuri mu kinyarwanda narira ngo iki ba officiers bibicucu ni agatinyuka kabyandika kuri nge namubaza nti ko twavugaga ko analyse twakoze tuvu twerekana ibyatumye arume ya le phare idashobora guhangana n'ibibazo uko bibite uko byabikwiye twarabyerekanye tubabwira ko icya mbere harimo incompetence incompetence yatewe n'uko bafasha abantu bamwe bakaguma ku butegetsi kandi bagahora bumva ko bagomba kubwiharira bakaba bati dushatse ko haboneka abandi bantu bakora ibi bayibi twavaho bagahora bavuga ngo ni nabyo biriya byaza kudeta no kwica abantu abo twavugaga bazagitaramana nibyo byari ni incompetence abantu incompetent bakavuga ati ntabwo tuzakora inite nini nkuko nabivuze ubushize ntabwo tuzakora tuzatuma abantu bose bagira experience mu gisirikare ntituzatuma abantu bose basobanukirwa n'ibibaho kuko bazatuvanaho iyo ni incompetence umuntu utari incompetent yifuza yuko abandi batera imbere byaba ngombwa we abo yaforumye bakanamusimbura umuntu ni na manque de patriotisme ko ni ukwireba gusa ntibavuga ati iki gihugu ni icy'abanyarwanda bose ni incompetence si ribaza rero bo igihe ibyo byose byabaga bya incompetence bari bazi ko igihugu kizaregerwa nande igihe bicaga abantu baba ofisiye benshi muri 1983 na 1985 bari bazi ko kizaregerwa nande igihe bariya barizinde bahanganaga nabo batoroka abandi bafungwa n'abakanyari ngo bagenda bari bazi ko igihugu kizarengerwa nande n'abandi benshi na barabazi muri 1990 igihugu cyaterwaho wabo yitewe igitunguwe none se gutera gitunguwe niyo bituma uje mu banyarwanda ba ofisi ukabiraramo ugafata bose ukajya gufunga mwari gutunguwe mwese mwagomba kubiganiraho haba kosa ari mukayakosora niba yari ahari ari bubana yakoraga bonyine se bo ko bari bahari ibyitso wenda barabifashe byari nk'icumi 20 abari basigaye wandi bose ko aribo bategekaga za inite zose parakomando komando polisi militeri bateodoro byose ko aribo babitegekaga kuki batarengiye u Rwanda rukarinda kugera hari ariko buri gihe agatinyuka azi ko ariwe wirwaga zunguruka ari gufata ba ofisiye ajyana mu minyururu abambika ubusa wari ufite amafaranga yahembwa bayatwara ubwo arabona ariwe kredite kredibule wo kuvuga ngo ni kompetent ngo niwe konsiyant kurusha abandi agatinyuka akabivuga kuriya ntabwo ari byo agomba gusubiza umutima hasi akareka bira byo kurezona kuriya by'ibikino akamenya ko ikibazo cy'u Rwanda gikomeye kiri abanyarwanda avuga ko azi ubwenge naye simpakara ko azi yari izi koko yarangije SM yagiye muri Cote d'Ivoire yarayirangije nabikoreshe mu buryo bwiza ariko yo kuvuga ngo abantu n'ese twe ko twizeyo kuki avuga ngo turi ibicucu katizi yizeyo nizeyo n'abandi benshi bizeyo bamutambuka bizeyo kuki avuga ko ari ibicucu kubera ko muri 1992 twanditsira Mikhail Byumba twandikira perezida tumusobanurira ibibazo by'u Rwanda uko biteye kuki batamubwiye bati ibyo abantu bavuga nibyo irahari n'ubu azongera isome kuki twandika declaration yo kukigemeye tuvuga tuti nyaboreka ibintu byagenda gutya batabigize kuki za sitre za perintre kutwandika kana yo yazisomaga atagendaga ngo bwire abo bashebuja avuga arengera n'uyu munsi kwabwira ati mureke dukora ibi kugeza naho batera kuri ka gitumba hari abasirikari 10 kandi baranyuze ngo bateye batumwa hariho bizi ibyo nyibyo akabirengaho gahora avuga buri munsi ngo kofye incompetent ngo banaka banaka ikindi agomba kwikuramo ku Rwanda n'urwo abanyarwanda bose sindi bazi gituma yumva yabakunda u Rwanda kurusha abandi nabyo yagombye kubyibazaho icyo akora igituma u Rwanda ruba rwiza ni igiki cyangwa yakoze cyatuma buri munsi ahora yidaga ngo bafye ngo banaba ngo bafye banaba twa ibyo twakoze byose twabikoze en conscience niba twaragiye gufatanya na FPR muri 1994 amasezerano y'Arusha president Habyarimana afite icyo yavuzeho yavuze yashyigikira avuga asaba abantu bose kuzayubahiriza yari president w'u Rwanda abandi niba baraje ibyo byose bimaze kuba kwati none no mureke turebe uko twakora gouvernement dukora ibi nibi 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 yagombye tukabyitabira kandi twari tuzi ko dushobora no kubigoma hari bagenzi bacu babiguyemo naho se navuga eske ni biye en conscience avuga yesimva ko wende wagiye akigendera yabaye en conscience nubwo wabaho n'ibiki byose ariko wagumye aho gahangarira bira bibazo akaje mu bigogwe akazamuka sa iriya misozi yose akayiterera rimwe na rimwe ari muri za miskade akavuga ngo ribo ngo en conscience aho ibyo bintu umugabo witwa Neretse n'abafatanya nabo abagomba kubicikaho bakabireka nabo ari abandi nabo hakomeza kudakemura kiriya kibazo cyo muri 73 na nyuma yaho bagafata ubugabo bwa gitwari bakagenda bakavuga bati dore ibintu byarabaye dusabye abasigaye imiryango imbabazi none mureke dutangire ubundi gushya nibwo ubugabo ryo bizakiza u Rwanda
Muvandimwe Sixbert namwe inshuti mukomeje kumva ikiganiro urugamba nyakuri rw'inzira bwoba fa igice cya mbere nyuma ibyo bisubizo bibiri bisobanutse ibisubizo bishingiye kuri za facts ibimenyetso byabayeho byerekana ukuri aha ndavuga igisubizo cyanjye nabasomye n'icya General Emmanuel Habyarimana twumvise mu majwi nyuma y'ibyo rero reka dukomeze ikiganiro aho buri wese ari bwumve ibindi bisubizo byivugira ibindi bisubizo kuri Neretse byivugira harimo n'ibisubizo bivuye noneho mu nyandiko ze inyandiko za Neretse cyangwa se bivuye mu kanwa ke twiyemeje rero gukubitira ikinyoma cy'imfubyi za Habyarimana kugikubitira ku karubanda turi bwumve rero ubuhamya niko umuntu yabyita nuvuga inyandiko ze ibyo yivugiye ubwe bishimangira ibyo twavuze kandi ntabwo ari Neretse wenyine turi bubumvishe n'izindi mfubyi za Habyarimana aha navuga nk'ubakorana bya hafi nubwo we atarango n'ikinywa upfura gikeya Gaspar Musabyimana cyangwa sundi munyakazu ariko ayobutsa kandi kazuka FPR Inkotanyi ari we Arubero Kerantare abose rero murabyumva mu kanya rwose nibutse ko tugomba gukomeza gukubitira ku karubanda ibinyoma bya biyisi mfubyi za Habyarimana bidatandukanye n'ibyingo miganje ya FPR DMI Kagame reka rero rwose nkomeze nsoma aho mu gitabo cya Emmanuel Neretse yemeza ko tutatewe dutunguwe kandi ko Habyarimana yaranzwe n'ubuhumyi muri politike ku kibazo cy'impunzi z'abanyarwanda
ubuhumyi muri politika yo n'amagambo yaneretse nk'uko muri ubyumve. Aha ngiye kwifashisha igitabo Emmanuel yanditse Emmanuel neretse nako yanditse mu mwaka w'ibihumbi 2010 hashize imyaka 11 igitabo yise Grandeur et décadence des forces armées rwandaises. Iki gitabo cyasohowe mu nzu Source du Nil ya mugenzi we umunywanyi we Shimamungu Eugene. Ibyo rero ngiye kubasomera mu kanya rwose biri ku ipaji ya 58 n'ipaji ya 59. Mwiyumvire, reka mbanze some mu Gifaransa, mbisome uko biri mu Gifaransa, noneho ngerageze kubisemura hatagira wenda uvuga ngo namusemuriye nabi. Ndabajya bisoma mu Gifaransa uko yabyanditse, noneho ngerageze no kubisobanura mu Kinyarwanda. Aragira ati ku ipaji ya 58 59 aragera kuri Kaguta Museveni, Yoweri Kaguta Museveni, akavuga ati sa rébellion bénéficia de la part du Rwanda des soutiens significatifs. Pourtant, Obote n'avait pas manqué de faire remarquer que le Rwanda commettait là une grave erreur en soutenant Museveni. Le président Obote provoqua d'ailleurs une crise ouverte avec le Rwanda en chassant des milliers de rwandophones. En quelques jours, plus de 40 000 réfugiés étaient entassés dans le camp de Kibondo, au Mutara, actuelle province de l'Est. Arakomeza agira ati l'autre erreur politique que commit le régime de Habyarimana à l'occasion de cette crise des réfugiés fut la façon dont le gouvernement rwandais a géré le problème. Le gouvernement décida en effet que la plupart de ces réfugiés qui se disaient rwandais retournent en Ouganda. Nous sommes alors en 1982. Les réfugiés rwandais franchissent de nouveau la frontière pour aller s'entasser dans des camps en Ouganda, notamment celui de Nakivale. Mais ce ne sont que de vieilles personnes qui se réinstallent dans ces camps ougandais. Tous les jeunes, hommes ou femmes, rejoindront les rangs de la NRA de Yoweri Museveni. Voilà comment, par cécité politique, le gouvernement rwandais a jeté des milliers de jeunes Tutsis dans les bras de Museveni au tout début de sa rébellion. Il va les utiliser pour prendre le pouvoir à Kampala 4 ans plus tard, 1986, et les lâchera ensuite sur le Rwanda pour le conquérir en 1994. Une Emmanuel Neretse grandeur de mu gitabo cye grandeur et décadence des forces armées rwandaises ku page ya 58 na 59 yego. Ngerageje kubisemura mu Kinyarwanda aho ngaho agize ati u Rwanda rwahaye ingabo za Yoweri Kaguta Museveni ubufasha bugaragara. Kabone nubwo Bote yari yaraburiye u Rwanda kurukuru kuzi ikosa rikomeye cyane grave erreur rushyigikira Yoweri Museveni wo. Kubera ibyo ndetse Obote yatumye habaho krizi ikomeye mu Rwanda n'u Rwanda biturutse ku kwirukana ibihumbi by'abanyarwanda. Mu minsi mikeya gusa ibihumbi birenga 40 byari bimaze kwirundanya mu nkambi ya Kibondo ho mu Mutara intara y'uburengerazuba muri kino gihe. Emmanuel Neretse yakomeza muri icyo gitabo cyagira ati irindi kosa rya politike ryakozwe n'ingoma ya Habyarimana mu gihe cy'iyo krize yari ikomotse kuri uko kwirukanwa kw'impunzi z'abanyarwanda. Iryo kosa ryagaragajwe n'ukuntu guverinoma yacunze icyo kibazo cy'impunzi. Koko rero guverinoma yafashe icyemezo cyo gusubiza muri Uganda izo mpunzi kandi zaravugaga ko ari abanyarwanda. Neretse akomeza agira ati icyo gihe hari mwaka w'1942. Impunzi zambukijwe umupaka zijya kwirundanya mu zindi nkambi zo muri Uganda harimo inkambi ya Nakivale. Ariko uroye abari birundanyije aho mu nkambi zo muri Uganda antase n'abari abasaza abari abakuze
naho bari bakiri batoya abahungu kimwe n'abakobwa abo bose bahise birukira mu gisirikare cya Yoweri Museveni. Nguko ukuntu bitewe n'ubuhumyi bwo muri politique, société politique, guverinoma y'u Rwanda yaroshye urubyiruko rw'abatutsi mu maboko ya Museveni wari ugitangira urugamba ari gushyamba. Urwo rubyiruko nirwo yakoresheje mu gufata ubutegetsi Kampala nyuma y'imyaka ine gusa, 1986-1946. Museveni wo aza no kurushumuriza u Rwanda aho rwafashe ubutegetsi mu mwaka w'1994. Aha rero nshuti za Radishakwe, mwiyumviye neza amagambo ya Neretse yanditse muri icyo gitabo cye Grande Décadence, sinagifashe mutwe, Grande Décadence des Forces Armées Rwandaises, yiyandikiye muri 2010. Urumva ukuntu yivugira ati ubuhumyi bwa politiki, société politique ya Habyarimana, ya guverinoma ya Habyarimana, ahita turi muri 1942 aho ngaho. Ayo ni amagambo ya Neretse, mbisubiremo. Umuntu rero akaba yakwibaza ati ese none Neretse mu 1982 hari opposition ku mwami uganje Habyarimana yari iriho? Umuntu akaba yabaza impfubyi ya Habyarimana Professeur Auriane Nizeyimana agira ati muri uwo mwaka w'1982 hari opposition ku mwami uganje Habyarimana yari iriho? Aha rwose inshuti muduteze amatwi, ntabwo nkabije iyo mvuga ko Habyarimana yari umwami uganje. Habyarimana Juvenal yari perezida wa Repubulika, ari perezida fondateri wa Muvoma MLND, ari ministre ushinzwe ingabo, ari chef wa état major y'inzira bwoba FARC na gendarmerie, ari perezida w'inama nkuru y'ubucamanza. Ibyo nibagiye mu mbabarire, yari umwami uganje. None rero Neretse ati ibyo byose kuri inkotanyi zaraduteye kandi ubutera turiye ni ukubera ubuhumyi bwa politiki, société politique bwa guverinoma. Guverinoma iyobowe nande ni nawe wari uyoboraga n'inama z'abaminisitiri, nyine ni wari na ministre w'intebe Habyarimana. Ubu ngubu ibyo nabyo yari afite n'ibindi byinshi. Rero nagira ngo nibutse Neretse ko ubwo we yiyandikiye ko Habyarimana ari impumyi muri politiki, yiyandikiye ko ari impumyi muri politiki, impumyi mu buyobozi yakoreshaga, impumyi muri politiki yakoreshaga mu buyobozi bwe bamwungirije, akoresha izindi mpumyi nka Serubuga twavuze na Neretse, izindi mpumyi mu by'ukuri. Umuntu ntayakabije ko Habyarimana nyine ari impumyi politiki. Ayo ni amagambo ya Neretse, impumyi politiki yari yizihiwe n'ubuhumyi mu by'ukuri. Abatangabuhamya rero babivuga, ukabatuka wowe Neretse, ukabatuka bushumba, ubatukira iki uretse urwango n'uburere bukeye? Uradutuka jye na 6 musanga mfuru, ugatuka radio yacu, ugatuka baje kuyivugiraho. Mu by'ukuri rero ubwo se nturihutuka nuko kuboko kwawe kwanditse ibi bintu bivuga yuko Habyarimana ari impumyi ya politiki? Utanga ingingo zirizo muri icyo gitabo cyawe, ubwo cyanditse mu Gifaransa nyine, ubugira ngo werekane ko wize ko ari byo ukora bizima. Iyo ubyanditse mu Gifaransa ariko wagera mu Kinyarwanda ugakora amahano, ukavuga ibintu biri munsi y'iby'abantu Abanyarwanda bakunze kwita ngo ni ibitutsi nk'ibyo bashumba. Reka rero dukomeze tukumva noneho Neretse, twumva Neretse uwo nguwo noneho mu magambo naho mu kiganiro yagiranye na Musabyimana kuri radio nyine y'impfubyi za Habyarimana radio Inkingi, aho basobanuraga uko iyo guverinoma y'impumyi ya politiki, y'impumyi ya politiki ya Habyarimana, aya ni amagambo rwose nkomeza gukoresha ariko yavuzwe muri icyo gitabo cya Neretse na Neretse. Neretse rero ibyo tugiye kumva noneho babivuga mu magambo, naho we na Musabyimana basobanura ko iyo guverinoma y'impumyi ya politiki ya Habyarimana, basobanura uko yifashe FPR Inkotanyi, yafashije nk'uko mwabyumvise iteye idatunguranye na busa ku itariki ya mbere Ukwakira 1990. Hari aho nyine mugiye kumva rwose Neretse Emmanuel imfubyi ya Habyarimana. Nibutse ko iyo mfubyi ya Habyarimana intambara igitangira yari Major BM ari na commander wa police militaire PM. Murumva mugiye kumva rero mu majwi aho Musabyimana abaza niba inkotanyi zaratangiye gutegura gutera u Rwanda zikimara gufata ubutegetsi muri Uganda mwaka w'1946. Amubaza ariko mu byukuri amubaza nka mwarimu amubaza ibyazi none neretse akabisubiramo ko nyine bari babizi akabivuga nyine nkuko yavuze muri kiya gitabo cye ndetse akongeraho n'ibindi bintu benshi tutari tunuza avuga ati dore cyangwa akanabitwibutsa ati dore nko muri 1997 uwitwa John Karuranga yamenye ibanga ati baramuzirika kuko yari yamenye ibanga ati gusa abategetsi kugeza hejuru kuri Habyarimana bari bazi ibyo bitero byakobanje kugabwa n'inkotanyi kuva muri Uganda nyine zigifasha zigifata ubutegetsi zifasha yori Museveni akavuga twose ati turibuka ibyo bitero byabanjije nyine biza kureba neza uko twifashe niba ingabo ducunga neza ubusugire bw'igihugu ati twose turi wonineza ati turibuka ibyo bitero twese twarabikurikiye ariko yo bya twabivuga twebwe cyangwa byavugwa na n'abatanga buhamya bacu nk'abasaba kunzi akavubura ibitutsi muraza kumva handi nyine Musabyimana mubaza ati Musabyimana nibutse ko nawe yari umuyobozi ukomeye cyane mu biro bishinzwe iperereza aha mubaza nyine aho nawe amusubiza nako uko neretse narabanza akavuga ariko akamubwira ati nawe ariko ibyo nibagi wabivuga ati kuko ari ubizi Musabyimana yari agashimangira ko habayeho kukubitero byinshi mbere y'icyo ku itariki ya mbere Ukwakira 1990 ati ibyo bitero by'iterabwoba byinshi cyane mu Rwanda mu Mutare imbere n'imbere mu gihugu akavuga ko tubitari imbere mu gihugu gusa ko byari no hagati mu gihugu reka rero ntabatindiye mwumva amajwi y'abo bantu bazi neza ibyabaye ariko nyine bashaka nyine gukubita ikinyoma aho ngaho bakongera bagahuruza abantu baza kubafasha kubeshya reka mwumve rero ibyo bivugiye ubwabo ntabatindiye
zimaze rero gushinga umutwe wa FPL ubwo ziteguye intambara ese zitegura intambara umuntu buriya yavuga ko bafashe ubutegetsi 1986 mu Bugande batangira gutegura intambara 1987 kuko ndibuka ko 1987 ariho uriya witwa John Karuranga yatangiye kuvuga ati tumaze gushyiraho umutwe uzatera igihugu ndetse tugafata ubutegetsi mu Rwanda icyo gihe uribuka ko mu bataza amateka ya FPL John Karuranga baramufunze bamuramuzambya kugeza igihe bavuga bati wamenye ibanga kugeza igihe FPL inkotanyi yashatse no kumwicira mufunga ariko amahanga aramukiza icyo gihe ngira ngo ni Croix Rouge cyangwa Ministère International yamukijije imukura mu Bugande iramujyana kuva icyo gihe rero batangiye ngira ngo nabyo ibikorwa by'iterabwoba none hari ko babyerekeza mu Rwanda sinzi niba nibeshya neretse
oya nibyo rwose ubwo bategura intambara batangiye ibikorwa by'iterabwoba mu byo bita guerre psychologique mu gika cyayo cyo kwangisha cyo gutera abaturage ubwoba cyangwa byashoboka bakanabangisha ubutegetsi buriho naho batabangisha ubutegetsi buriho bakabupfobya mu maso yabo baturage ibyo bikorwa rero byatangiye bagitegura ibitero ariko birakomeza noneho birenga urugero nyine intambara bamaze gutera intambara ihari reka tubanzirize mbere bataratera ibyo bikorwa by'iterabwoba nari imaze kuvuga icyo byari bigamije nuko kubwira abaturage bati nta mutekano mufite hari niba mutawufite nuko ubutegetsi buriho budashoboye hari niba budashoboye bugomba gusimburwa nyamara twebwe twabazanira aho cyangwa bakarega nubwo butegetsi bati dore ahubwo nibo bavomereye nabi ni kandi barishinzwe kuba bungabunga umutekano wanyu ni muri urwo rwego rero muri iyo myaka za 1989 cyane wagira gutyo kumva mu Mutara abantu baje bagasahuraga kuri ka centre commercial ku gasoko yaba ibintu yaba imiti iki cyangwa inka bakambuka umupaka bakagenda ibugande ubwo abategetsi baho ba burugumestre ba prefe bagatabaza bati haje igitero habaje igitero abategetsi b'i Kigali bakohereza abantu bagukora nk'iti bahamara gukora nk'iti bahareba bagasanga abantu babikoze bambutse umupaka babyambukanye Buganda ubwo nyine bikaje muri bya bindi bya diplomasi bati twaje guhura n'abategetsi b'Ubugande abategetsi bahana imbibi bagahura batenta ibizongera yewe bikagera no mu rwego rwa rwo hejuru ba president Habyarimana akaje guhura na Museveni abati no nama bandi tuzaje ariko hagataho urumva umuturage niba bamusahuye bamutwaye ikaye ikambuka kandi no mu binyamakuru by'inkotanyi bikaba biri kuvuga ati bamerewe nabi hariya mu Mutara bati ni ahubwo abaturage inka zawo ni iki bari kubisahura ati ubutegetsi budashobora no kurengera umutekano w'abaturage urumva ko ibyo bikorwa by'iterabwoba biba bifite akamaro muri icyo gihe muri bya bintu nise intambara guerre psychologique wenda twakomeza sinzi niba nawe hari ikindi wavugaho wibuka kuri icyo gihe mbere yuko zitera ikaba igitero nyacyo kuko turabyibuka twese twarabikurikiye
Shuti mwumva radio shakwe ikiganiro cyacu cyabaye kirekire tugihagarikiye ahangaha igice cya mbere cy'iki kiganiro tuzakomereza rero ku buhamya bwa majoro BM Neretse Emmanuel Gaspar Musabyimana na Rukera Ntare ndetse tuzanakomereza no ku bundi buhamya bwa na Faustin Twagiramungu n'abandi mu gice cya kabiri uyu munsi mwari kumwe na Yozefu Ngarambe wabategura kino kiganiro hamwe na Sixbert Musangamfura kuri micro muri studio za radio Ishakwe ijwi ry'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement tubaye tubasezeyeho rero turakomeza mu kiganiro gikurikiraho ikiganiro gifite inyito urugamba nyakuri rw'inzira bwoba igice cya kabiri ikiriro kikaba ari igice cya mbere turangije tubararikira igice cya kabiri.